I've been wasting me. Bruce Melody kwa majina.
Hello.
Na msini ulize nyiwe mnewe mnajua. Na kunzo mnunge habiba bibi. Muganga voga yuko nguaye. Mugabu hora mchinya sika yenza na marira nzino kugura maua. Now this time see long distance. This love's too sweet. Well they know that I got everything yo. They want to steal my heart. When I think about that, my love, you are my priority. They don't know that you got everything, yo. They wanna steal my heart. I don't wanna think about it, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kamoyo kangu ti, ti, ti. Priority. Unafanya kamoyo kangu ti, ti. I got a woman. Priority, nafanya kama moyo wangu ti ti ti. Priority, unafanya kama moyo wangu ti ti ti. Uye, kutoka alo, kwa Instagram wamenipa jina jipya, wananiita Kinganga. Ilo mimi sijali. Hotel ya pote ulala. Wanipe moyo wako. Wangata usipochukua asa. Hata kama takupenda mimi, mimi mwenyewe inatosha. Wanipe muda wako. Wangata usipochukua asa. Hata kama takupenda mimi, mimi mwenyewe.
Well they know. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, oh. They wanna steal my heart, oh. I don't wanna think about that, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kamoyo kangu ti, ti, ti. Priority. I got.